The sound from Nyasubi Ndani ambanyo N-A-C-H-A Nacha Kikumbuka nilipotoka Uwa siamini Ivi ndo mimi ambaye nilikuwa chini Nilinama dharau, nilinuka dharau Hata nilo wapeshima na walini dharau Haya, kiko wapi sasa? Mlo sema, mlo ponda, kiko wapi dada? Kwamba tuwezi pata, meona kaka Kani heshimisha mungu mwenye mamlaka Mkate ya uzibwi kwa panya Kushindana na mungu hapana Nikutaka mwezi utoke mchana Aina mana, utasubiri sana Maneno nimezoea Kejeli matusi na yapokea Msiache kuniongelea Kuchekwa, kipi sijazoea Kani heshimisha baba godo Kani piga tafso kidogo Madeni nimelipa sina mkopo Ona sasa natembea kwa mikogo
Sifa zako nazivume baba Anazivume baba Sifa zako nazivume baba Anazivume baba Acha nilinge, acha nivimbe Acha nijidai Acha nilinge, acha nivimbe Acha nijidai
Hakuna aliyejali maumivu yangu Hakuna aliyetambua thamani ya chozi langu Asante mungu meni heshimisha na kupa sifa Nilituma maombi ya kaitika Mana kuna wanadamu majemedari Kusengenya watu ndo hatari Maneno yao pia ni makari Wachunganisho kumbanishi ila misijari Walisema mimi ni mzinzi Wakaweka vipinga mizi Wakanita mchawi na hizi Ivi vyote kamwe siri bizi Sina roho mbaya sijaumbwa Riziki zangu uwezi kuzifunga Kwa taarifa yako sasa na mchumba Yani na mtoto simlisema mini mgumba eh? Kani heshimisha baba godo Kani piga tafso kidogo Madeni nimelipa sina mkopo Ona sasa natembea kwa mikogo
Sifa zako nazivume baba Anazivume baba Sifa zako nazivume baba Anazivume baba Acha nilinge, acha nivimbe Acha nijidai
Baba asante
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 Asante baba
Daddy asante 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 kwa yote
Asante kwa yote
Asante oh, Asante
Asante baba
Sifa zako nazivume baba
Nazivume
Anazivume baba
Nazivume
Sifa zako nazivume baba Anazivume baba Acha nilinge, acha nivimbe, acha nijidai Acha nilinge, acha nivimbe, acha nijidai
Thank you Lord This is a sound from Nyasubi N-A-A-C-H-A Nacha